Yeah, Man Sufi, TEC, Teki, producer JB, kwenye kipaza, kwenye biti. Ni umoja wasanii ndani ya Tanga, tayari tumejipanga kwa mistari sio mapanga. Tunajitangaza kwa uhakika, na mimi tutapita misitu na nyika, uchanaji uimbaji na kadha wa kadharika. Man Sufi na wajibika, Teki kuiwakilisha. Ayo nana nabisha, simame aonyeshe kichwa, tusishie street tufike DBT. Levels za JZ ndindini ka JD, studio ni JB usiulizie AC. Dr. Diara hii alianza ka JB, sio VEND ni kuongeza tu BD. Na kaza juu ya kipaza, Tanga Town kuitangaza, mablaza na masista, mamadha pia mafaza. Tuna kipakaza pasi kuidisi janja, hii ndo Tanga, mzembe utakatwa na nanga. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Yo, hii ya pili nimeandika kijasiri, baada kutafakari nikashurisha akili. Presenter and DJ, this is a big deal. House of good news, tayari tumewasili. Kila Jumapili 9-12 nyoteli tunawasili, tunapeana madili. Akili ya kujajiri kushinda ufakiri. Karibuni kanga mbili, kanga moko siwafili. Tunalinda maadili, tunapinga ujangiri, na michezo ya kabali siku jasulia mali. Underground MC natumikia pasi kama Nash MC, JCB au Sauti. Wageni karibuni, Tanga Town ndo jubani. Angoni mapangoni, rasta zona chumba geni. Foreign Dar es Salaam, huku kwetu burudani. Muda wote na safiri atandikiwa mnyanjani. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Tanga Entertainment Corporation, tuko fresh kwa commercial bila ya collaboration. Yeah, checky, TEC, Teki, ni moja wasanii ndani ya Tanga, na mimi moja wasanii. Yeah, tunajipanga vijana wa Tanga, na usio Man Sufi na kiwasha. Ah, TEC, Teki, Tanga, Cheki, Teki, haha, wameumia. Tanga Town, stand up. Yeah, Man Sufi.